dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mumaze kwimenyera muri iyi minsi ndahe ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa atugezeho iki kiganiro ari mu Rwanda
amahoro kuri mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ni Eric bagira ubusa basuhuza dusangire ijambo ya none yagarutse ku bibazo by'urudaca bikomeje kuzamuka hirya no hino mu gihugu bishingiye ku masambu kuri insoro turi Nyagatare mu murenge wa Karangazi mu burasirazuba bw'u Rwanda aha harabarurwa imiryango igera ku 190 imaze imyaka ibarirwa mu 10 ituye mu masambu ubutegetsi buvuga ko bayaguze bitemewe n'amategeko bayatura kandi yaragenewe ubworozi magingo aho ubutegetsi bwategetse ko abaguze amasambu mu 2008 basubizwa amafaranga batanze muri icyo gihe bakavamo bakajya gushaka handi batura inyandiko z'ubugure bw'icyo gihe dufite ho kopi ziragaragaza ko hari nabaguze ibibanza byo gutura ku mafaranga 100,000 none kuyasubizwa barasanga ari kunyagwa zigahera magingo ya kandi hari abatsimbaraye banga kuva muri ayo masambu maze babajyana mu bigo by'inzererezi hari kandi nabumvise ko bagenzi babo bajyanywe mu nzererezi bazira kwanga kuva mu masambu bahitamo gutorongera muri iki kiganiro murumvizo mpande zombi muranumva icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi ngingo tubahaye ikaze mu kiganiro
mu mudugudu wa Shimwa Paul mu murenge wa Karangazi mu karere Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda ahagaragara reka rero tuganire na bamwe mu bafite ibibazo twumve uko ibibazo bimeze kugeza ubu ngubu
yo mu karere ka Nyagatare mu rwanda wa Karangazi kagari ka Nyamirama mu mudugudu w'Inkomara kabiri ko twise Shimwa Paul kubera igikorwa umusaza ari yatugiriye neza abasha guha abaturage ubutaka tumwitura kuvuga ngo ahantu ni Shimwa Paul kuko ari byiza tugejeje ikibazo mfite rero muri ino minsi naguze ikibanza cyo guturamo mva muri Nyakatsi kandi mishishikarizwa n'ubuyobozi kuko nari ntuye bavugaga yuko tugomba kwegerana ku mudugudu biba ngombwa yuko tubaza ubuyobozi ese ko nta hantu ibibanza byo guturamo ku mudugudu biboneka tuzajya ku mudugudu bigenze bite bati umuntu ufite ubutaka bwegereye umuhanda nagurane na mugenzi we ugura muri urwo rwego ni wari ufite amafaranga yagiye agura ufite ubutaka akagurana na mugenzi we
ubwo ni mu mwaka wa ryari
mu mwaka w'ibihumbi 2008 2009 2009 nibwo namaze kugura icyo kibanza kibanza nkigura 100,000 nubakamo inzu maze kubakamo inzu nubakiramo n'umukecuru ikibanza inani inzu ariko nkaba nari nzi ko ndi umuturage utuye nta zindi ngaruka numva nagira wenda zatuma zashyira mu buzima bubi ariko kugeza kuri iyi saha ndumva ngiye kujya mu buzima bubi kuko nsabwa kugira ngo nsubizwe amafaranga naguze icyo kibanza mu 2009 noneho nkakuraho amabati yanjye nk'uko ubuyobozi bubinsaba nkakuraho inzugi ubwo mbese n'amatafari hari n'igihe batayama kuko bavuga ngo nitaka n'ubundi ryavuye ahandi bityo rero kubera ko umuntu aba agenda atera imbere ubuvuga uti bwo mfite n'abana naye naguzeho n'ikindi kibanza ku ruhande nacyo nkigura 100,000 ndongera nguraho kandi gataka n'ubundi mu buryo bwo guteganyiriza umuryango ngura kandi gataka hirya ku ruhande ubwo ibyo byose bakabibara ko ngo bagomba kunsubiza amafaranga naguze icyo gihe ariko nareba nkasanga ngiye kujya mu buzima bubi kuko ubu ikibanza aho bigeze ubu kiri kugura 180,000 wenda aho nakibona cy'amake cyangwa miliyoni nkibaza rero ukuntu 100,000 nzabifungiye kubyakira kuri uno munsi nkagenda nkajya gucumbika mbese ubwo muri make nta yindi mibereho numva mfite hanyuma y'iyo ngiyo kuko ntafite ahandi hantu nagenda ngo mbe nakubaka hemewe kuko njya gutura hano ubuyobozi bwarabinshishikarije ariko numva ari byiza ariko ikibazo twagize nta busayiti twabonye y'ubuyobozi baha bateganyirije abaturage batura ku mudugudu ariko twababaza ngo se ko nta hantu ho gutura ku mudugudu haboneka ngo ufite ubutaka bwegereye umuhanda nagurane na mugenzi we n'uwari ufite urwuriro kuko tutari dusobanukiwe iby'amategeko agenga ubutaka twaratuye ariko mu buryo bwo kwiteza imbere kandi nabo babidusaba basenyeye inshuro ebyiri basengera umukecuru wanjye unave muri Nyakatsi ibyo ndabyubahiriza ariko kugeza kuri isaha n'ubundi ndimo kuvamo ku ngufu
none dusubiye inyuma gatoya mujya gutura hano ntabwo hari hasanzwe harimo inka cyangwa ntabwo mwabonaga ko ari mu nzu
iyo telefone sona ntabategetsi bari bamuhamagaye baje kumutegura ko ugomba kumusubiza amafaranga 100,000 yari mu mayira ariko bigaragara ko usabwa atabyumva
hemewe hano ntaho
baduteganye
none bari baje mu biki bano bategetsi
baje kutubwira ko tugomba gufata amafaranga yaraje ko arambwiye ngo ugusubiza ngo araje ngo ageze mu nzira ngo muwe mwiteguye ngo mushakane mwese muhabwa amafaranga ngiye mwisabira mubaze se ko umukecuru afite agasambu hano hepfo wagenda nkamwubakiramo biremewe none wenda ngiye ubwo bufaranga bagiye kumpa 100,000 nkajya gushaka gakode ariko nkubakira umukecuru akareka kuzerera urabona ntiyishoboye ngo reka ngo kubaka ku isambu ntibyemewe ngo ninjye kugura ahemewe kandi ahemewe muri uno mudugudu ntaho batwereka ese bwo wanawubona wawugura iki kubaka inzu kugira ngo ihagarare neza wenda nk'inji ndi yanjye nubwo iciriritse ndabyamagara 500,000 500,000 rero ni 100 bagiye kumva
ariko ari kuvuga ko ari uko bigomba gukorwa biragenda bite
ubwo nyine twemeye kubyakira kubw'itegeko ryabo n'impuhwe tubasaba ntabwo baziduha wenda zo kuba twasembera nawe twaba dufite turi inzererezi kuko n'ubundi njye bambanye mu nzererezi ejo baje bamfatira ngaha mu rugo bivuga ngo
Ba, uravuga ngo ba ni bande?
Aba polisi bari kumwe n'aba bayobozi b'umurenge harimo ita civile n'umuyobozi w'umurenge hari na komanda. Komanda yaratubwiye nyine turi mu nzererezi ngo yoherejwe n'akarere ngo gukemura ikibazo cy'amafaranga muri Nyagatare.
Duhe uko byagenze bageze hano byagenze bite?
Bageze hano baraje bagara hari akura musaza wo bita Seramunda. Ubwo nanjye naramanutse mpagaze mu muhanda mbonye imodoka mbona zirimo abapolisi mbona nakandi kamodoka gatoya nk'aka ngakubonye kw'abayobozi b'umurenge noneho ubwo nge nambukanye umuhanda nerekeza ku isambu y'umukecuru nari ngiye kureba icyo kurya ubwo bahise birukansa imodoka cyane baraza bayifungira amaferi hano ubwo nanjye mbabonye barimo bampagarika ndavuga ni reka niyirukankire ubwo barimo bampagarika ndirukanka nirukanse banyiruka guhagarara cyangwa tukurase ndirukanka nirukanka intambwe 150 ngeza ngo ndavuga nti rwose ndemeye ndahagarara nkanyandika amapingu baraza banyiriza imodoka ngo duri nawe uri guhamagara ku maradiyo ngo duri nibo bananiranye bampindura umuntu nyine ngo uri kwangisha ngo abaturage ngo ubuyobozi kandi ndimo mbwira ngo nsaba uburenganzira bwo kugira ngo mbeho neza iki gihugu cyanjye ndagikunda ntabwo mfite kuba nava ngo ngiye kwirwa ndirukanka ngo njye Bugande nk'uko n'abandi babasubiza bakajya Bugande ese nabishobora barantwe bangeza mu nzererezi ndinjira nirirwamo bukeye mu gitondo komanda yaje nka saa 10 z'umugoroba ahageze avanga wagabo nazanye n'umugoroba ari hehe
yari yabatwaye muri bangahe
yari yadutwaye turi abantu 4 ubwo badushyira hanze hariya baratwicaza nimwicare hasi hariya ngo na n'ubu ntabwo mwemera gusubizwa dutekereje uburibwe turiho avuga ati rwose turabyemera ariko nubwo tubyemeye ubwo niko kundekura ndataha n'uwo mugabo duturanye nawe twaratahanye ubwo nzaniyemeje gukora ibyo bansabye nkabishyira mu bikorwa
wabyemereye he wabyemeje ute
nabyemejwe no kuba ndi muri buri buzima wibantwayemo bwo mu nzererezi ndavuga nabo kugira ngo nkomeze kuba ahantu habi n'ubundi abana banjye ubu banariho nabi hanjye nshakisha wenda ukuntu nacumbika wenda ubuzima buzakomeza
ikintu numvaga rero buriya bakadukoreye guhinduza ibyangombwa birashoboka nuko avuga ati byibura reka tugenekereze wari ufite 50% byibura yenda afate 40% ahantu wahinduza icyangombwa yenda avuga ati mushaka amafaranga muhinduza icyangombwa cyo gutura byibura bagatura batabahaye amafaranga batanze icyo gihe
uyu mubyeyi bigaragara ko yataye icyizere cy'ejo hazaza avuga ko umugabo we yatorongeye yanga gufungwa
ubu mutwaye ntandi nawe bitewe n'uko bamuhigaga ngo ni inyamaswa aragenda ubundi iyo ndi njyenyine ni ukurara mpagaze barimo bamushaka none se inyuma y'ahangaha hari ubundi butabazi ari bwaboneka ngo bantu abahari bavuge bati uyu muntu akwiye kujya muri uru ruhande n'uru nk'ubu naraje agura ubutaka agura igitari n'igice atanga amafaranga 940 ariko akimara kuyatanga akenera kubaka inzu kuko yari ageze mu zabukuru agurisha amafaranga agurishijeho garenze agwa yatanze ariko isaha bakavuga ngo bampaga amafaranga 940 kandi abanagurishijeho garenzeho nkibaza ngo abo bana nzabashyiraho n'ubu ngubu harimo abari baruhutswe bari ku ishuri ariko ntanze baruhukiye gukora uko bazi ko satari yo kubera kuko bazi kuko ntari mu rugo ikibazo mfite nicaho bana banje batatanye kubera kuko batazeho nyinari
warumbiye ngo mwagurishijeho abantu nkabangahe
ndega nari nzamukiye hari kuri uyu mugurishaho ama iryitano haruguru hariya mugurishaho ama 350 gurisha undi harahirya ama iryitano ndiwongera nubakamenzu ihinganye na miliyoni 3 ariko ubwo isari bari kuvuga ngo barampa amafaranga 940 ayo mafaranga bazareke nzayakoza bikancanga ariko kubera igitutu cyanyobozi rero nta kundi nabigenza ubwo nabyemeye ubwo nje kwangana ntazi niyo abana banje bazagwa ntazi niyo umutwara ari nanje nubwo ndangasindyamo buri byo kwaguma kandi nta buryo bwo kuryama numva nafata nkikiranwa n'abaturage bakagenda nje nkagwa ku gasi nk'uko bavuze ngo nitwangara
none ayo mafaranga 940 kubera iki bagiye kugwa 940 bivuze iki
ngo nuko ariyo natanze ibikorwa byanjye nta gaciro babiho inzu nuko yiritura nkayishyira hasi ibyo nakoreyemo bikagenda asimbyama abana ntibaryama ubwo rero kubera ko bimaje kubundenga bisemo gukiza iki amagara nkabugena nkagwa ku gasa kugira ngo ngwangango ni mu sambu ni ntayirimo
ayo 940 uzayagabanya bo bandi wagurishije nyuma
ubwo nyine ni bwo kubaho kwanje niyo sirumvaga bakwiye
umugabo wawe wavuze ngo yaratorongeye yatorongereye
yagiye agiye kureba umurwayi Nyagatare ageze Nyagatare yumvishe ko bagenze babajanye babafunze ntabwo yongeye kugaruka isaha intanze ahantu yerekeje ari bitewe nyine nuko bari kubahiga ngo bari gumuye ngo bigize ibinani ibintu nk'ibyo ngibyo wira rebye ingaruka zizamubahitamo kugenda ntabwo nzi yari
muhamaze imyaka ingahe soko
twamaze imyaka 9 buriya ku itariki mu kwezi kwa 12 tuzatumaze imyaka
ubutegetsi mu busaba iki
twabasabye ubwumvikane baravuga ngo kubera kuko ngo twaguzwe bitemewe n'amategeko ngo nibaduhe ibyacu twabahaye gura ko tuve mu butaka bwabo ubwo rero nta kindi kwa turakora niko twabyaza
abagomba gusubizwa bo bimeze bite
abagomba kudusubiza ayo mafaranga twabahaye niyo baraduha isari ntibemera kuvuga bati twakureba ibikorwa niyo se turwane nabo nanga tugiye dute njye ubwo ikintu narafashe mu mwanzu ne navuze nti isari wa mitiki nagenda nkasiga nkasigira bene ho n'undi siningo ndanduranye kuko kwanduranya n'abaturage kandi twarasezeranye kandi narabikoze bene ho bahabona babibona bahakeneye ntibambyira ikibazo hafite ahubwo namara kugushiramo abantu bamaje gukubita na bimitwe ngo ngaho nimvemo ubwo rero numvishe nahitamo kugenda ibishoboka akaba aribyo bazakora
iyo uvuga wagenda wajya hehe wajya hanze y'igihugu byagenda bite
oya nta naje hanze y'igihugu nari nzererezi kuko umugabo akimara kuna nabonye ko nta kindi kintu nakora mbona ko ntaho navana abana ngo mbashire kandi nubwo mbaye ahangaha ngo ndi mu nzu sinyiryamamo ariko n'ubundi nabisuzuma ikindi nk'ubu urabona ni ubuhinge nta butaka na bumwe budahinze twahinzemo imyaka ariko iyi myaka isahiye ntabwo bemera ko tuzayisarura isahiye baravuga ngo twebwe twanze kugarurizwa ngo bazayiragira dore n'inka zaraye musubona niyo se burabona ndyama iyi myaka ikaba guca
ni bande bari kuyiragira
ntabwo mbazi bazi joro ubu baje saa sita ya nijoro narebye kuri telefone numvise inka ziri kwabiriramo ndebye ku sansanga ni saa sita niyo se iryo joro n'ubwo bw'umugore urumva nayo ndamenya ngo ni izande nimba ari ubutegetsi bivuga ngo bazaragira bumvise ko n'umugore ariko bavuze ngo nubwo twahinze ngo nijoro kandi duhinga nijoro duhinga ku manywa ngo nubwo twahinze nijoro bazabiragira
muri rusange mwebwe mwashakaga ubwumvikane hagati yanyu n'abo mwaguze mugiye kumvikana wumva bagusubiza ngahe
ngiye uko nari navuze nti ibikorwa byanje birimo babiha agaciro nk'ubiyinzu kuyishyira hasi yaramvunye ndi kuyubaka ibyo byarangoye ariko ibyo nta gaciro babiha kandi iyi nzu urabona isima twayihomesheje ntabwo nzayisubiza mu mufuka ngo nyikorere urabona imisumari nashizeho ntabwo nzayisubiza mu biro byayo ngo nyikorere ubwo icyo cyose ni igihombo amabati nimba nabaguriye kuri 5 wenda ngo bampa menshi ni 1000 ngendekereje wenda bampa ibikorwa by'iyi nzu bagasubiza abo naguze nabo kuko nanjye ntabwo nanga kuva mu butaka butagenewe guturwa kuko nabutuyemo ntazi ko bari butari ubwo guturwa nta narimbizi naje nturutse mu bundi burere nje nzanje kubaka kuko iwacu nabana gatoreraga mu biraro nta n'inka nasanze bo nyagura ariko isaha itumaje kugura muri no myaka yabuno hasize nk'imyaka 8 ntutwumvishe ngo ni mu farm ngo nituvimo bampaye wenda miliyoni 2 bakongera bakishiraho baturage navamo nkagenda kuko ubwo wenda nagiraho nkodesha ngashiramo n'abana urumva n'abana abandi bari kunyanyagira ntaze niyo bari ni ikibazo ari gabayoboze ni ikibazo abaturage bakwiye kurenganurwa.
Amakuru dufite nuko ministre ubutegetsi bw'igihugu yabasuye mwamugejejeho ibihe byifuzo
ababimugejejeho harimo bavuze bati twaraguze tugura kuko ibitemewe n'amategeko ariko nkunga umutegendekereje honyene mbaraho korora tukaguriramo itungo nako tukorora byatworohera nangase bakadushakira ubundi butaka buhinganya nubwo dufite tukabujyana tukabujyanamo abana bacu ubwo rero bari basabye korora bari babemereye ariko bamaje kugenda isahi ntabwo byo korora birimo isahi ntabwo byo kubaguranira birimo ubwo nyine nubwo
muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe urusobe rw'ibibazo bishingiye ku masambu muri Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Muracyari kumwe na Eric bagira ubusa. Abatarebwa n'ibibazo bose baravuga iki kubiri kuba kuri bagenzi babo cyane ko bose bahuriye ku kita rusange cyo kuba arabimukira
nk'ubu nkatwe ku muturanyi bari kumujyana natwe tukaba duturanye kuko mwaturengera nkamwe ubu tuzasigara hangaha twebye tuvuge ngo turatuye tuzajyahe
urabibona makarengane se gute
baravuze ngo umuntu ature ahashaka kandi kiri cyakabiri nubwo dutuye leta irazika kwimurikana kugurira gagwa amafaranga gatubutse n'ibikorwa byawe birimo nko ku kibuga bavuye ku kibuga iriya barabaguriye babaha amafaranga ngo nibashakisha aho kuba none turi kuza mu gihugu cyacu twaguraho tugura kandi aribo batwimuye wanagura ngo taha ngo genda ngo wisha gupfa ntuse urupfu ruturu nuru
ko bikubabaje kandi nta kibazo ufite muze
indi nge wese biramba baje kubera kuko mfite abaturanyi bazi kugira ngo wowe ufite umuzimwa muzimya muriro umuntu w'umwari muturanyi bamwangaze ubusararahe n'aba bantu si bararasi wanje bararya se
ariko barabashinja kugura hatemewe n'amategeko
hatemewe n'amategeko se baherekanye wende se baduhaye n'imidugudu nango bakazerekana ko bari kubabaza imidugudu wende n'ahandi ko bazitanze kuki hano batazitanga nese amatungo izi nka ziruta twebwe abanyarwanda tugomba kuba n'imisaruro nibiki byo ibyavyo byose ibisimba tugomba gushaka mwaturenganura
bibaye ngombwa kugera wenda imbere y'umutegetsi wumva yacyo muri kibazo wa mubiri iki
navuga ntindenganura nk'umunyarwanda
gute
ukuntu yandenganura njyewe nkunze igihugu n'umubyeyi yaravuze ngo duture aho dukwiriye kuba
umubyeyi uravuga nde
perezida wa repubulika yarayivuze ngo rwose umunyarwanda uwo ari we wese ature mu gihugu yisanzure agire gute tukajye nk'ubutura abasaza ntabwo nshoboye kujya mu buganda nese nibanyimura ngo njye mu buganda nzajya hehe abantu bari kugira ngo tujyeye
nakarengane gute kandi bababwira ko
gahari nuko ntuye mu gihugu kandi natura mu gihugu leta ikanyimura nandetse ntiwacu mu Ruhengeri baratwimuye imihanda inyuze mu ntuza baratuguruye pe baduha amafaranga bati nimushakishe amasambu ahari none tujye gushakisha inangaha amasambu mbega inangaha ngo nahinka kandi baratwimuye inka n'abantu birutana bite nese ubu ntabwo harimo akarengane
ntabwo ushyigikiye ibikorwa byo korora muze
no mu Ruhengeri turororaka niba iki byose turororaka mu Ruhengeri se ruho ntabwo bororaka uwakoroye inka imwe ariko umuturage akagira njye ntabwo nashobora korora
uko ubivuga ndumva bikomeye muze
njye uko ndi kubivuga ni ku giti cyanjye ntabwo ndi kuvanaho itegeko ryo ababishyizeho nkamwe murebye kure mukaturenganura aho kugira ngo tugwe ku gasi nk'ubu nta nubwo turi kuryama abana bari kuraba bahagaze bafite n'ubwoba banabona n'imodoka ngo ngabo barashye
nagumye kubibona
none se ubu turabigenza dute nk'ubu nkatwe twaranaguze no kutubarura banze kutubarura ubu tuzabigenza dute
kuki mudasaba ubutegetsi bubegereye
ubutegetsi si ubutegetsi kandi aribwo buri kubikora ubu
undi muntu utari mu kibazo ninde
ubu ngo abantu baguze amafaranga kuba amafaranga ubwo ntabwo byemewe nk'uko itegeko ririmo kubiteganya ariko noneho y'umuturanyi y'umuntu yaguze akaba yaraguze mu 2008 agatanga amafaranga 100,000 akaza bya 100,000 akaba akabimusubiza kandi ubu ngubu isambu ahigeze ubu ngubu iragura miliyoni miliyoni eshatu none baramuha amafaranga ibihumbi ijana agende ayo mafaranga ibihumbi ijana nta n'ahantu arajya nta n'ingemeri icumi yakuramo z'ibishyimbo nende nta n'iporoti irimo ubwo tukibaza tuti aba bantu barimo kwimura muri aya mafamu ko nta hantu bateganyije umudugudu barabashyiramo nenda ngo bagende babashyiraho ngaho tukibaza tuti leta ubu ngubu izabashyirayo ntabwo ndi umujyanama leta ariko nk'abayobozi mbese bareba agaciro k'umuturage uko umuturage ameze bagomba kugira gutya bagafata bakavuga bati aba bantu n'abaturage bacu none reka tubagendere ahangaha ariho bagenda bajye kuba nenda tubafashirizeyo
ingaruka imwe ebyiri eshatu ubona zikomeye biri guteza n'izihe
ingaruka zigomba kubamo ubwo umuturage arahungabana n'abana ugasanga barimo barahungabana n'umwana agomba kugira gutya akarwara na malaria kubera yuko ari mu kurara mu kigundu nayo ni ingaruka ku muturage
ikibazo dufite twaje n'ahangaha tuje ngo tuje gutura nawe twatuzi ko ari mu mafamu nicyo kibazo dufite
nta maso mwari mufite
twaje tubona abantu batuye ntabwo twari tubizi yuko ari mu mafamu
none ubwo biragenda bitereye
ikibazo nyine mwabarenganura mukareba ko mwabuyobozi bwabagenzi
kandi baranyuranije n'amategeko nk'uko ubutegetsi buba
babizi ntabwo nabo babimenya ntabwo baba baraguzemo
umuntu yaguze mu bihumbi bibiri n'icyenda amafaranga runaka bibiri na cumi n'umunani igezeho bibaye kumusubiza wamusubiza gute
nanjye wenda nagira ibyo nakubaza nk'ubu nk'umuntu wabagurishije akaba yimereye neza undi waguze atanze amafaranga ye kandi yaravuye n'undi muri leta ariyo yamugaruje mbega kugira ngo agire uwo muntu akaba ameze neza undi akaba ari kurindagira bagiye kumurindagiza we akaba yicaye ari kurya ari kunywera ayo mata ubwo uwo muntu harya siwe muntu uwo waguze ni umuntu
gute atari umuntu
nuko uwo ngo ari kurya undi akarara mu kinani kandi ariwe wamushushanyije nk'uwo muntu ntabwo ari igisambo ntabwo mwakwiriye kumufata mwagafungwa ahubwo
nandi kukubaza mu buryo bw'amafaranga nk'umuntu waguze wenda nk'ahantu h'ibihumbi ijana mu bihumbi bibiri n'icyenda ugiye kumusubiza wamusubiza angahe
njyewe nko mu gitekerezo cyanjye ukuntu nabibona yakwiriye kumushakira ahandi akamuguranira umudugudu akanawumwereka noneho na ya mazu ye akayamwubakira nk'uko yayubatse rwose akamurwanaho kuko ni umuntu ni ikiremwamuntu nawe ni umuntu ari kurya aragaramye ari kunywa amata ayo mata adata ngo niyo makuru turabyumva ariko se nanjye nubwo ari umuhinzi abakene babaho n'ibindi ibyo aribyo byose ariko ndi umuturarwanda ariko kubona bavuga ngo ni n'umwungane bari kugira ngo nkeye ariko ubu ngubu ahantu hari hageze amajyambere n'ibindi umuntu kuko twarewe umuntu uri kubi ni nyamuwe batuzaniye amazi baduha amashuri twari twabyemeye rwose twashimye turatuye n'ibindi twageze ku mihanda ku midugudu uri kureba nawe ni imidugudu ngiyi ukuntu imeze uyu muntu uzasenya aha hantu harya ahandi ho tuzajya ngo tujye mu midugudu ni hehe baturekeye aha ngaha aho dutuye bakahahinduraho imidugudu ayo mafaramu bakayigeza hirya inyuma wenda bakahagura uri kubona hatarimo ikintu
ikintu nk'iki muzehe
ntabatuguze
n'ababaguze
none si ibi bintu ni ibiki wasenyera aba baturage ngo ntibageye bimuke bagende ni intambara si n'ubundi yabaye intambara ya rute singiye ni iyi urambajije kandi ni umusaza nturanye n'abaturanyi banje abo ngabo bo bari kwimura mbigusaba ariko ndikugira nk'ubu ubimbajije nk'ubu hari igihe wagenda nkahungabana kandi umbajije ndi umusaza ndacyakugira ngo umbwire izina ryawe noneho nzabone ukuntu nzaguhamagara nsubire mu byo navuze umbwire izina ryawe ejo hari igihe bandenganya ngo navuze ubu utubwiye izina ryawe wowe hari ikibazo cyaba gihari
ibyo nta kibazo harya basanze narivuze nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radiyo ijwi ry'amerika
umunyamakuru ni uko dawe njyewe umpaga papuro ntihagire icyomba nzaguhamagare undenganure
ariko iyo uvuze ngo hatagira ukurenganya barabarenganya hano
nk'ugomba kubivuga kubera runwa yateye n'ibindi bakavuga ngo navuze ibitari byo kandi ibyo wambajije ari byo ntekereza nko ku mutima wacu
hari ingero ufite z'abagiye barenganywa muri ubwo buryo
ingero zo navuga nk'uko mbibajije nuko bari gutinya kuvuga kandi bafite agahinda babona nk'abayobozi bari kugenda aha bakiruka nk'abo abandi baje ngo twese bagiye kutwimura
barahungabanye muri rusange
twarahungabanye nta mutima dufite umuntu yabona imodoka ngo ngiyo yaje ngo kupakira ngo abantu ntibakara badasinziye
bajya babapakira
none se ibyo ntibapakiye damuru yari hamwe n'abandi neza hari icyo yari yakoze ntiyatanze amafaranga ye bananirwa gupakira uwamugurishije ahubwo bapakira damuru ubwo ntabwo yarenganye
mu minsi mike ishize nibwo Bwana Francis Kaboneka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ari kumwe n'inzego z'umutekano n'ubutegetsi bw'intara y'iburasirazuba kuri ibi bibazo yari yavuze ko bagombye kubikemura ntawe bahutaje
ni ikibazo gitangiye cyafashe intera kera wenda ikibazo ni uko abantu batakomeje kubyubahiriza ubundi hari politiki y'ubutaka hari ubutaka bugomba gukoreshwa mu bworozi hari n'ubutaka bugomba guhingwa iyo ugiye guhindura iyo gahunda usaba icyangombwa inzego zibishinzwe kugira zikwemerere guhindura ibye bigenewe gukoresha ubutaka. Icyo twabwiraga abaturage rero nuko bagomba kubahiriza iyo politiki, niba ari aborozi bari mu nzuri, inzuri zigakoreshwa ubworozi, abari mu buhinzi aho bahawe bakahakoresha ubuhinzi, kugira ngo twubahirize ibijyanye na gahunda z'igihugu cyacu, habeho ubworozi, habeho n'ubuhinzi bibangikanye nk'uko bigomba kumera. Bafite uburyo butatu. Niba yaraguze mu rwuri, afite uburenganzira bwo urwuri aho yaguze kuhakoresha icyo hagombeye gukorwa. Ntabwo ari ngombwa ngo avemo. Ariko icy'ingenzi ni uko hakoresha gahunda yahagenewe kuhakorerwa. Icya kabiri, ashobora kumvikana n'uwamuguriye cyangwa wamugurishije, bakumvikana akamusubiza amafaranga. Icya gatatu, ashobora no gushaka ushoboye korora, niba batabishoboye akaba yamugurisha.
Ijwi rya Amerika yabonye abategetsi mu nzego z'ibanze bagenda bahatira abaturage kuva muri aya masambu. Ntiyashoboye kuvugana na bamwe mu bagurishije amasambu yabo kuri ubu bari gusubiza ayo bahawe nyuma y'imyaka icumi kuko batemeye kutuvugisha. Gusa Ijwi rya Amerika yabonye impapuro abaturage bari gutegekwa gushyiraho imikono bava muri ubu butaka zifite umutwe ugira uti kwiyemeza kubahiriza amabwiriza y'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'imikoreshereze y'ubutaka. Mu kiganiro na Bwana Eric Nkwasi uyobora umurenge wa Karangazi yabwiye Ijwi rya Amerika ko amategeko agomba kubahirizwa.
Mu by'ukuri icyo tutakwirengagiza ni amategeko n'amabwiriza. Burya itegeko ntago risaza, aho umuntu akoreye amakosa arakosorwa. Ikindi kintu kivuga ngo ni igihombo, nta n'igihombo kirimo. Iyo umuntu amaranye ubutaka imyaka cumi umusaruro yawukuyemo urangana iki? Ntabwo ari mwinshi. Niyo mpamvu rero tutabibonamo n'igihombo kinini cyane. Ikindi kintu wenda cyo tubwira abaturage no kugerageza gutura ahantu hagenewe gutura kugira ngo ibyo bikorwa remezo bibegere, kuruta kwinyanyagiza no muri ayo mafamu ugasanga na bikorwa remezo by'amavuriro bihari, ni amashuri ahari, ni amazi ahari. Ibyo twabashishikariza rero abimurwa mu mafamu ko bashaka muri za sayiti z'umudugudu bakajya guturamo.
Ndabona hari hari insengero na poste de sante, ibi nabyo bazabisenyerwa.
Ibikorwa byose mu midugudu bishanye mbona cy'umudugudu leta yarabiteganyije aho bigomba kujya mu rwego rwo guca akajagari. Urumva rero urusengero rwo mu mafamu n'inzu za rusengeramo y'abantu batagihari, bagomba rero kwegera bakajya mu mudugudu. Ibyo bikorwa remezo aho insengero zubakwa haba hari planned, aho amavuriro yubakwa haba hari planned, nanone n'amashuri n'amazi n'amashanyarazi n'ibindi.
Umuntu baguze nawe se wenda 2008 nawe akaba atuye aho ngaho mu mafamu, nawe azavamo bizagenda bite?
Ubundi ni ugusubiza yaba waguze wagurishije mafamu, priority niye kugira ngo asubize. Ariko iyo adafite ubushobozi muri ba bandi baguzemo, hari ufite ubushobozi nawe niwe usubiza wa wundi nyirifamu akavamo. Ariko usubije yaba waguze nangwa nyirifamu, igikuru nuko abazakoresha icyo bugomba kuba bwaragenewe gukoreshwa.
Hano muri Karangazi haba hari ahantu mwateganije imidugudu ku buryo kugura byoroshye, uwo muturage uri gusenyerwe akaba yagenda akaba yatura mu buryo bworoshye cyangwa bimeze bite?
Hari imidugudu irahari, hari ibishushanyo mbonera bigiye gusohoka, n'imidugudu yari isanzwe hari, kandi kubona ibibanza bishoboka nabo kuba bagenda bakagura kandi bakatura mu buryo tagora.
Yembaza n'ibiciro bakambira bati niba yari yaguze ahantu 1000 kumusubiza 1000 kubona ahantu yaguriwe 1000.
Natangiye ngubwira icyo gihe nabo iba yarabuguze 1000 mu 2000. Ubu ni nk'uko wakodesha umurima ukawukodesha imyaka ibiri, icyo gihe ubugamije gukuramo inyungu yabugize kugira ngo akuramo inyungu, kandi ahantu yaguraga 100 henshi wasangaga ari ikibanza cyo kugira ngo ature mu ikibanza cyarenze 100 ni icyahe.
Ariko ntabwo bari baraguze mu buryo bwo gukodesha, bari baraguze nk'abaguze.
Ariko burya uyu mutungo utunze buryo ubyaza umusaruro, niyo politiki ya leta yo kwikura mu bukene. Nanone bureba utishoboye nk'uko gahunda ya leta isanzwe ifata abatishoboye, biza kugonga tukanatishoboye azafashwa nk'uko abandi bose bafashwa. Murakoze.
Murakoze namwe.
Eric bagira ubusa, nongeye kugushimira kuri ikibazo cy'amasambu wagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe abatwumva ndabatumiye mutugezeho ibibazo, mutugezeho ibitekerezo, ibyiyumviro by'ibintu mubonaho iwanyu. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.